Exclusive at
najafinix.com. Abantabathandanayo bayekeni bajabule sukanani nabo besingekho mabecala ukuthandana yekelani nabasabantu ababili sezingenwa ngabantu abaningi
benze njani abantu
ngoba ngenhliziyo asithandela ngicela ningenza abantu Tanto lo amapela
Aukosia
Imindeni zihlobo nabanga Yekelani ukuxabanisa abantu Umuntu akathande amfuna Azikhethele sijabulele
Angeke nikhone ukwenza umuntu
Angasasithandi isithando sakhe
Hlukanani nabo
Phoenix.com.